Sound.
Yeah, mic check 1, 2. Starting by round 2. Yeah.
Johnny Forte Machozi. 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 Johnny Forte Machozi.
Kidonda ulichona chasikia pona mina jiukuza mwenyewe. Kukupenda sizani takoma mana ulinifunza ni wewe. Hisia zangu kwingine zimegoma siya kufa juu yako wewe. Baby ujui to me. Baby ujui to me. Wando likuwa kwa baridi. Unanipa choto. Na peke ule nifariji. Yani kama mutoto. Na kuna mengi si ulinyeidi. Utavumilia changa moto. Kweli mkaidia fighti. Ona penzi umetia moto. Na umeniacha ujui to me. Nangu wakilio oh. Nangu wakilio oh. Baby nasija mpata niamini rudi. Wendo kibilio oh. Wendo kibilio oh.
My Facebook, my Twitter, you don't want to see me. I thank you posting pictures. Yes, you wear the feature. My girl and Felicia.
Kasi baby, rudisha moyo. Akili yangu naichachisha. Unato nazidisha. Kama maisha marefu, basi unafupisha.
Siamini umesitisha. Kurudisha moyo wako.
Na umeniacha ujui to me. Nangu wakilio oh. Nangu wakilio oh. Baby nasija mpata niamini rudi. Wendo kibilio oh. Wendo kibilio oh.
Jaone fote machozi.
Oh yeah.
Jaone fote machozi.
Me I'm grateful my love.
Jaone fote machozi.
And I go die.